kuude nelaabe fasluwol jowetatabol. Nyande man fitina chaatuka ukkani jama'are nuddinbe ha Ursalima. Be fu be chankiti ha kawye Yahudia e Samaria. Sey nelaabe tan lutti wodbe hulbe Alla uwi etien be mboyi mayde mako masin. Amma solda bi halko jama'are nuddinbe o yehi haachi e fu o nangi nuddinbe o nastini be der fursina worbe rewbe fu nuddinbe sankitibe gongaaji habaru yeesi kotoy ha be jeyi fu Philip yi ha berniwol Samaria o fuddi waajingo yimbe habaru almasihu yimbe ngerdi bolle Philip de be nani de be ngii kaayi fiji de o huwi bo ginnaaji kalludi ngurti ha yimbe duudbe be gokaali jiijibe duudbe bo njamditi yimbe Samaria cheyi masin der berniwol ngol wodi no goddo biyetedo Simon kanko o haydini yimbe Samaria be hilaji mako o wi'i kanko woni goddo mawdo ngam majum yimbe der berniwol fu mawbe lesbe don no ngerdi ko o wi'i be mbi
kanko woni bawde Alla biyetede bawde mawde
o duri haydini gobe be hilaji mako ngam majum be ngerdi hala mako nde Philip waji be kubarwol cheynol dow laamu Alla e dow inde Yesu Almasihu be nuddini worbe rewbe fu be jabi giwon baptisma Simon bo nuddini nde o hebi giwon baptisma o tokki Philip o haydini nde o yi'i kaaye fiji mawdidi Philip huwata nde nelabe ha Ursalima nani yimbe Samaria nuddini habaru Alla be neli Pierre e Yohana ha mabbe nde Pierre e Yohana jotti ton be tori Alla ha o hokka nuddinbe ruhu chenido ngam yimbe Samaria giwiro giwon baptisma be inde Yesu jawmirawo amma ruhu chenido waranai ko goto mabbe tawon del Pierre e Yohana ballini juude mudum en do ko e mabbe be kebi ruhu chenido nde Simon yi yimbe kebi ruhu ngam ballinki juude nelabe do mabbe o yeni Pierre be Yohana cede o wiibe
ndokke dam lemin bo bawde de ngam hamo mi wallinani juude am fu heba ruhu chenido
amma Pierre jabimo
Alla halke an be cede ma fu kadi anumi asodan dokkal Alla be cede awala gedan der halaka awala der kugal amin ngam bernde ma labay ha Alla tubu ngam hallende ma tora Alla o yafane numoji ma ngam mi yi a hada berndejo hallende jalake ma
nden Simon tori Pierre e Yohana
useni torane dam jawmirawo ngam ta ko bidon wadammi
bawo Pierre e Yohana badi seedamku be ngaji hala jawmirawo be lori ha Ursalima ndebe do kota be ngaji kubarwol cheynol ha gure duude der Samaria malaikaaji jawmirawo wi Philip
umma yaha fom bina halawol ummotongol Ursalima yahugo gaja
yimbe accino tokkaago laawol ngol Philip ummi yehi haton o tawi goddo Ethiopia chortaado mo don hota o goddo mawdo o don jogi cede kandake waato laamido mo debbo mo laamido lesi Ethiopia o yehi no Ursalima ha o sujudana Alla o don hota der mota pucci mako der yaadu man o don janga deftere annabi Isaia ruu cenido wi'i Philip
ya tokka mota puccinga ya
Philip doggi jokkimo nani o do janga der deftere annabi Isaia den yamimo
a fami ko a jangata na
Ethiopia jo wi'i
noy mi famrata de mi wala pamtino wo
o tori Philip o wa'o mota pucci o jodo kombi mako nda ko o jangi der deftere man
o don bana mbalu ngube njarata hirsego bana balel ngel woyata koto meksowo don ta'a gasa mage bana non o mabbitay hunduko mako be jawnimo wala jinguromo moy wolwata hala asngol mako ngam be timmini yonki mako ha duniyaru
Ethiopia jo wi'i Philip
yecham do moy annabojo wolwi dum do hore mako na malla do goddo
Philip fuddi wollugo do ayaje man o yeccimo kubarwol Yesu cheynol ndebe don jaha dow lawol be jotti nokkure ndiyam Ethiopia jo wi'i
nda ndiyam ko hadata mi yiwa go ngiwam baptisma
Filip wi'imo,
ɗum heɓata to a nuɗɗini be ɓernde woore.
O jaabi,
mi nuɗɗini Yeesu Almasihu woni ɓiɗɗo Allah.
Nden o darni mota pucci maako, o jippi, o nasti ndiyam be Filip. Filip yi'imo ngiwa baptisma. Nde ɓe ngurti ndiyam, Ruhu Jawmiraawo wifti Filip. Etiopiyaajo meeta yi'ugo mo, tokki laawol muɗum be seyo mango. Filip tawama ha Ajotus. O tokki yahugo ha gure fuu. O waaji yimɓe habaru Yeesu ha o yotti wuro Kaisariya.